0746 742345.
Harry Magari, Bila wewe, kila kitu ni bure. Nijulikani mtaani, toka Nairobi hadi Pwani. Bila wewe, kila kitu ni bure.
Wewe na mimi,
kitu kimoja. Wewe na mimi, tutembee pamoja. Wewe na mimi, tuwe kitu kimoja.
Come on, I think I'm
jitahidi sana kuyashinda haya magumu. Nimekimbia sana mimi, nimetembea sana mimi baba. Nimefika wakati sasa nimechoka, miguu yangu imelegea, nimekosa nguvu. Maana nilifikiri hapa kutakuwa mwisho wangu.
Praise you today, to the left, to the right, oh Lord, yeah. tamtam inaweza changanya Yesu kuna raha alisema bahati lakini mimi masisiwezi jizuia najipata nikitenda dhambi tena na tena
Could you possibly rewind and come again?
Okay.
Hey. Hey. It's a black media. Inaweza changanya. Yesu kuna raha. Alisema bahati. Lakini mimi masisiwezi jizuia. Najipata nikitenda dhambi tena na tena. Natega sikio. Unapoita nitaitika. Samueli ndo Wazia leo wewe utakuwa sauti yangu Nitakufanya chombo nabii Nitakupa mamlaka ya kuwapisha wafalme wangu Utanena neno langu kwa kina ukweli Mwana Samueli ndo Samueli ndo Tega sikio
Tell them tigwe. Let them know so we can't live with them. When you see the
have to tell them tigwe. Let them know so we can
look
with
them. Oh Lord, have mercy.
Some people let me have my son, that.
Hey,
all of them mercy. Some people let me have to feel the dance.
Hey, Lord have mercy. The things that we do pon the dance.
Lord have mercy.
Some of the things that we sing in the studio.
Lord have mercy.
Things that we do pon the street.
Lord have mercy.
Coupon. They are you.
Adui zako wangelikuwa na uwezo. good for you.
Yale mahofu nisiyofaa kutenda, ndiyo niyatendayo.
Just do the playlist.
Nikitafuta nyota ase mutima wangu ukachoma sana ase rugendera nikitafuta nyota ase mutima wangu ukachoma sana kisa cha damu msalabani ulini wai 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 siwezi lenga kama deni unanidai dai dai kisa cha damu msalabani ulini wai wai sana
weni nyota yo
kwangu zaidi ya star baba
weni nyota yo
wako minanga sana
weni nyota
yo kwangu zaidi ya star baba
weni nyota yo
kwesi inavyo kuimbia eti napendaria laiti wangelijua bali uliko nitoa navyo kuimbia wangelijua zile time za primo kaptula mashimo umenifanya gumzo imekuwa ndo sivyo zile time za primo kaptula mashimo umenifanya gumzo imekuwa ndo sivyo wangu nyota yako minanga sana
wangu nyota yako
baraka zake Mungu hazina huzuni, hebu tulia. Haji mapema wala hachelewi, hebu tulia. Ahadi za mbinguni si kama duniani, asemalo ni kweli, akiahidi hata timiza. Mama aliyetokwa na damu kaguza pindo akapona, nami nitangoja kwa hamu nitatulia. Hey, wakati wake Mungu, maadui zako watalia woi, atatenda kwa majira yake. Mungu sikiziwi, anasikia.
Yuko na mpango na wewe.
Bigger than all my problems, bigger than all my fears, bigger. Castro.
Me.
have a prayer son. Who? Prayer son, say me have a prayer son. Me know me papa go and do some new thing. Hey. Me prayer son, say me have a prayer son. Who? Prayer son, say me have a prayer son. Me know me papa go and do some new thing. Hey.
In everything that I do, wacha ni kuombe ni kuabudu. Kani toko dhambi, kani osha mimi, kani fanya mimi chombo kipya.
Don't let me go. Hata nikiwa slow, baba ni show. Bila minita flow.
Mwambie farao, tumetoka misiri. Mwambie farao, tumetoka misiri.
Everybody, let's go. yote uzima nikose. Sito kubali chochote kinitenge na wewe no. Najua uko na mimi, sitaogopa na weka imani yangu kwako. Wewe tu shetani ananana, nia yake nipote. Sitakoma kufuata, neno lako nipoe. Takaporudi nikuone, nikuone, nikuone. Kitani tena na Yesu mwokozi wangu. Kitani tena na Yesu mwokozi wangu. Nia nasa.
Amenipata za pili kama mitumba mitumba ah. Amenipata za pili kama mitumba mitumba ah. 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 Amenipata za pili tangu niogope ke ogope ke. Amenipata za pili saniko oke ke oke ke. Mimi ningeliwa na mamba mamba.
Wazee shikamo, ana try kuniita sitago. Shetani anipati ngoa, nampatege kawaii ya DJ Mo. Masterpiece, masterpiece, nataka blessings na nataka peace. Masterpiece, masterpiece. Nataka blessings, ever you won't get a peace. Nikika kwa shetani sitamea, ananiseti na hata nichomea. Nikika kwa shetani sitamea, so I'm not fair. Shetani sikutaki kwangu, wachana na maisha yangu, wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba, hey, hey.
Chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba.
Huku nje ni kunoma, huku nje ni kunoma, kunoma, kunoma. Devo wa try kutuchoma, ana try kutuchoma, tuchoma, tuchoma.
Isha shida, kwako uwezi pika. Mba shida, kwako uwezi lala. Hayo yote, ushuda. Mungu wana kutengeneze, mwisho ushinde. Mambo unapitia, wana kufanya uzimie. Yana kufanya wewe, ujiuliza ako wapi.
Na 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 na. But it's new time once again.
That's what there's one in a million.
Five, yeah. 6, 7, 8.
And drop on the bed.
Oh my God, I don't care what they say. I would do anything for you. For the sake of the cross, I would go. I would do anything for you.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa. Bruce Newton one side. Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime. Hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta. Kubizi na tesa kwa jina lako baba mi na tesa. Kwa kanisa na kesha kukusifu kwangu sina presha. Mbana mamba kila Monday to Sunday. Ukini kijua eti someday nitaingia bingu nini menaye. Nimabudu ni msifu milele. Vipofu wanapona, viwete wanatembea. Maskini ya lalinja na wagonjwa wanapona. Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime na miujiza yako nime. Hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta hata wewe uta. Baba uwezi mbubo
five.